tell you how I love you. So simple, how you kiss me. So simple, can I tell you how I miss you. So simple, how you hug me. So simple, how I need you. Vile hisia zinanifanya nikupende sana kuliko jana. Siwezi jizuia nikikuona na baki tunaguna.
Toka moyoni paka mwili, umenituliza mai.